umuzwa wecala ngowakwenza kuyisemuva lakho kunye nokukhathazeka ukuthi ikusasa likuphatheleni izinto ezimbili ezihambisanayo futhi kwabaningi lezi zitha zihlale njalo zibhongelana ngaphakathi emphefumeni yabo zibaphuca ubuhle bempilo uqobo lwayo. Ngibingelele ngikwamukele futhi enkosini efresh ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Uma ukholwa kuJesu qonde mina, uma uyibekile ezandleni zakhe impilo yakho, uma uyihlela ukuphila impilo yakho uyiphela yena kakho, uma kunjalo kunento eyodwa engangabazeki, zonke izono zakho wonke amaphutha akho enzeka muva le athethelelwe ngokugcwele. Umbuzo susele ngothi ngakube usuyithethelele yini unaliqobo na? Kwanenye futhi into eyodwa engangabazeki, wonke umzuzu wokuphila kwakho usezandleni zakhe. Lonke igxathu olithathayo uthatha kunye nawe, awuwedwa nini nanini, awukhohlakele ebusweni bakhe. Umbuzo uthi ngakube uyiphila impilo yakho ngokuthi lokhu kuyikho na kuriyel? Ngoba ngizwe kahle sihlobo sami, asikho isikali somuzwa wecala esingaguqula okwenzeka, ngokunjalo asikho futhi nesokukhathazeka esingaguqula ikusasa. Kuba ngoJesu kuphela okwenza uthethelelwe ngokuphelele. Kukuye kuphela la uthola khona ukuzizwa uphephile, uzolile nekusasa. Ekwenzeni lokhu kube ngokuphathekayo kwesihlobo sami, ukushiyele umoya ongcwele ukuhlala kuwe, ukukubusisa, ukukwenza ube ngophile ngokuphelele. Esibili kuTimoteyu 1:7, ngokuba uNkulunkulu asiphanga umoya wokugcwala kepha owamandla nothando obekuzo. Uma ukholwa ngeqiniso kuJesu unamandla akhe, unothando lwakhe futhi unakho konke ukuhlakanipha nokuyithiba okudingayo ukukhululeka kunoma imuphi umuzwa wecala nokukhathazeka okungenza ukuba kwephuce ukuchichima kwempilo, akufela qede wavuka ukuze akunike khona uJesu iqiniso lelo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kungenjalo ungangena kuSpotify uthi nje izwi elifresh, kanti futhi ungasibamba kwi-Facebook page yethu ethi izwi